Download from Zambian Hit Songs.
ZenHouseZambia.com.
Katilavu ya kanga lelo ni uze ni kusunga buno koma iwe sutash ni magula ndiyo ze ukonda za chikash lavu ya suningali la chape kupiri kutine nze wiki njazi sembe finasiri.
Download music at ZenHouseZambia.com.
ZambiaHitSongs.com.